raadiyo warsan iyo raadiyo baydhabo iyada ma santiin maana boqoshiisan iyo boqotan xafiiska magaalada baydhabo meesin ku yiriin inaan ka hadal arag oo hadda oo taadirka ma magaalada baydhabo ka dareerta waan maamulkana aan ku wargabnay war maamulka gobol heer gobol iyo heer degma namay boo shaqul aan kala hayna walgeeg awaamir oo maamulka saari arrimaha ka saarmay boo aan jirna arintaas oo ah in maarne dad awashan in qoyti oni kooyda marne barka ayaal oo magaalada marne baydho ku sugan abshin in kooyti oo ka cabadaayeen in marne base registration ee lagu gaadahay registration sin suubelleri kaara marne license leri saad dartii marne qof kasta marne laga gaadahay in sheegade base konton door marne in si dib waajib lagu kuwali marka baysadaas lagaado iyo awaamirtaas marne walow may in sheegana dadka shacabka in sheegana ha in aan hayna wal maarne maamulku ku batay in hayna wal maamulku ogna ma ee ama ma heer wasaaradda haatoy ama heer gobol haatoy heer degm haatoy wal habeeraatay ma maamulku shul ku lama ee in dadka shacabka la dhabaatay ma buuhan diyaar ma yihiin in dadka xaq ah ee barka iyo lin gargaar la fadee in iyo maarne geeka beesada dadku ku qoosdo leera kara la sin suubay leera maarne noocaas oo kale kala dhagma mayba maamul ahaan degm ahaan iyo gobol ahaanba waluna diyaar ngana ma ee waluna maarne ogina ma ee dadka marka ma in sheegana in maarne baasidaas iyo dhiibey maarne baas qaldan oo maarne meel qaldan ka baahay taato waana baasidaan isku biina yaa in sheegana insha Allah
ee gudoomiye waxa saartan amarkii ee dhin in dhulka dawladda yeelata la banaay ee arintaasi may ku dhaqan gal
amarkaas may ka bay waa degreetaka booti madaxweynaha koonfurka bay Soomaaliya Sharif Hassan Shaqadan may buu ahaa may batay kuwdii bilo November iyo maarne habatay magaalada baydho xafiis madaxweyne ayaa ku batay waa waamir la siiyo maarne maamulka degmada iyo taliyaha saldhig iyo dhammaan qaybaha naga sugud iyo qayb booliska iyo amaanka kulli wasiirada khusayta kulli waradaas may tilmaamaysay in dadka degan dhulka dowladda lata oo degnaan labaatay dhowrka sano degnaayo maarne in iyo ku guuran muddo maarne 30 maalmood gudaha ah in maarne baahay dhulka baahda maarne koyti dhulka lan baahni dowladda ma dhulka lan baahanta xafiisadii maarne lan baahni walkasta lan baahni adeegyadii lagu qabo jeed dhulkasta in la naga in lan baahni marka dhamaan dhamay baah may ka aidsana maarne madaxweynaha maarne awaamirta maarne hafari ya maarne fuluntiye ya waajibni ah dadkan may baah may sheegana in maarne raahan maarne awaamirta lahasi sidii lan gargaar han sheegana insha Allah.